ngalo yebo umzimba nokuzibamba my love ungafunga ukuthi mina ngisana ngalo yebo umzimba nokubheka my friend mangibheka uthando lwile ngaphakathi kimi yebo umzimba nokubheka my friend mangibheka uthando lwile ngaphakathi kimi oluthando lwami futhi manje oluthando lwami futhi manje oluthando lwami futhi manje oluthando lwami futhi manje sala babsala abangsala lenshakazi njengawe tandubonga nabazala basala amangsala lenshakazi njengawe oluthando bebefutha manje oluthando bebefutha manje oluthando bebefutha manje oluthando bebefutha manje asingathumela malo melo usimini bebe sokhlobo asingathumela malo melo usimini nawe bebe sokhlobo obuthando lwami futhi manje obuthando lwami futhi manje obuthando lwami futhi manje oluthando bebe futhi manje oluthando bebe futhi manje oluthando bebe futhi manje ngasingathumelo malume usimini nawe bebe sokhlobo ngasingathumelo malume usimini nawe bebe sokhlobo oluthando lwami futhi manje oluthando bebe futhi manje oluthando bebe futhi manje oluthando bebe futhi manje into bebe uyathanda my heart oh bebe muhle kabi ngaphakathi into bebe uyathanda my heart isho bebe muhle ngaphakathi oluthando bebe futhi manje oluthando bebe futhi manje ngisakwazi nokusibamba my love ungafunga ukuthi mina ngisana ngalo ngisakwazi nokusibamba my love ungafunga ukuthi mina ngisana ngalo futha manje oluthando lwami futha manje mandubonga nabazala msanje abanzale lintokazi njengayo mandubonga nabazala bakusanga abakhulisa intokazi njengawe lobuthando lwami futha manje oluthando baby futha manje oluthando baby futha manje oluthando futha manje oluthando baby futha manje futha manje oluthando baby futha manje futha manje futha manje Oluthando baby futa manje oluthando baby futa manje.